muri kumwe nabandanya kumviza iradio ijwi rya America risamenanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inama yabereye Pretoria yatunganijwe n'ishyirahamwe itaho impunzi HCR yahuje u Rwanda n'intumwa z'ibihugu bya Afrika birenga 10 bihaye indaro impunzi z'Abanyarwanda. Inama yo mu Bubiligi yarimo Abanyarwanda baserukira amashyirahamwe ategamiye ama leta hamwe n'amashyirahamwe ya politiki aba hanze y'igihugu. Etienne Karekezi nibyo agiye kudushikiriza mu kiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradio ijwi ry'Amerika. Mutega amatwi.
Urakoze Frederic ukundikije abatwumva mu cyumweru gishize no mu mpera zacyo i Pretoria muri Afrika y'Epfo n'i Bruxelles mu Bubiligi habereye inama zisuzuma ikibazo cy'Abanyarwanda ku bijyanye n'amasezerano arebana no gushyira mu bikorwa icyemezo cyo guhagarika ubuhunzi ku Banyarwanda bahunze mbere y'umwaka w'1998. Aha tubibutse ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rivuga ko guhera tariki 30 y'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka aribwo hazatangira gushyirwa mu bikorwa icyo cyemezo cyo guhagarika ubuhunzi ku Banyarwanda. Uhagarariye guverinoma y'u Rwanda wagiye mu nama y'i Pretoria muri Afurika y'Epfo twamutumiye ni
Mukantwana Seraphine na Ministre w'Ugucunga Ibiza n'Impunzi.
Ndabasuje cyane Madame Ministre Mukantwana Seraphine, mwaramutse neza.
Mwaramutse.
Mu Bubiligi i Bruxelles mu Bubiligi twatumiye
Ngirivazi Chondo nkaba nari ninyoboye iyo nama yita ku kibazo cy'impunzi. Ndavuga iyo nama mpuzamahanga yita ku kibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda.
Bwana Givas Chondo, mwaramutse.
Mwaramutse. Ariko ndasuhuza na Ministre Mukantabana Seraphine. Muraho nyakubahwa Ministre.
Muraho.
Turaho, turakomeye.
Twatumiye kandi mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi i Maputo muri Mozambique
kubw'Imana Alexi.
Ndabasuje cyane namwe bwana kubw'Imana Alex, mwaramutse. Madame Ministre, mbahereyeho iyi nama mwarimo muri Afrika y'Epfo ku rwego rw'abaminisitiri, inama yatumijwe n'umuryango HCR ishami rya ONU ryita ku mpunzi. Iyi nama icyo yagezeho ku kibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda ni iki muri make mwatubwira?
Icyo yagezeho inama yari wundi yari yo kugira ngo barebe imyitegura aho igeze kugira ngo sitati y'impunzi ibe yavaho. Cyane cyane yari igamije gukangurira ibihugu bicumbikiye impunzi kugira ngo bikangurire impunzi gutahuka, ariko nanone binareba uburyo ki uburyo bwa kabiri bujyanye no kuba impunzi zashobora gutura muri ibyo bihugu byashyirwa mu bikorwa. Ubwo rero mu byagezweho hari iby'uko byagaragaye yuko ko situasiyo imeze mu Rwanda ubu ngubu nta cyabuze impunzi gutahuka, nta n'icyatuma umuntu akomeza kwitwa impunzi y'umunyarwanda.
Hanyuma mwasanze
kuko declaration ya secession clause barayemeje, bemeza ko igomba kujya mu bikorwa. Ikindi yagezeho ibihugu byihangazemo ni iby'uko nyine bakora ibishoboka byose kugira ngo Abanyarwanda iyo sitati y'ubuhunzi iveho. Ivyo ariko batagiye mu kintu cy'icyoba bumva yuko uwumva yataha yataha, kandi uwumva yaguma mu gihugu arimo bitewe n'impamvu z'akazi, bitewe no kuba wenda yarahashatse cyangwa kuba wiyumva hamerewe neza ku bundi buryo ko yaba afite ubushobozi bwo kuba yago.
Madame Ministre, kugira ngo tuse nk'abaganira gato, mu bihugu 12 byari muri iyo nama yabereye i Pretoria, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari hagarariwe na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Julien Paluku, yatangarije itangazamakuru ko igihugu cye kitasinye amasezerano yo guhagarika ubuhunzi ku Banyarwanda. Hari impamvu yihariye Kongo yaba yarabwiye u Rwanda ko yanze gusinya ayo masezerano mu by'ukuri?
Nge ndibwira yuko ayo makuru ntabwo tuzi uwayatangaje uwo ari we, kuko delegation ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twavuganye inshuro ebyiri, haba ari hagati y'ibihugu byombi twebwe ubwacu, haba ari muno mu nama, ntabwo yigeze igaragaza na rimwe position yo kuvuga ngo ntabwo yashyira mu ngiro amasezerano yo gukuraho impunzi. Ati ntabwo byabayeho. Ubwo haramutse ari declaration iganisha aho ngaho uwaba yayitanze ntabwo naba nzi uwo ari we, ariko ntabwo byigeze bibaho. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icyo yagaragaje ni uko yavuze ko yo ku bijyanye no kuba yakwintegra Abanyarwanda iwayo kwitahita ibishyira mu bikorwa, kubera kuko bisaba yuko inteko ishinga amategeko y'iwabo yabanza ikabyigaho kugira ngo bikunde bijye mu bikorwa. ntabwo yigeze hakana gushyira mu bikorwa secession clause yose ni nka component yayo yo kuvuga ngo abanyarwanda bari muri Republika ya Demokarasi ya Congo bemererwe guhita baturamo.
Ndabashimiye cyane madame ministre ku bisobanuro mwongeyeho. Yebwana Chondo Gervais, namwe mufatanije n'imiryango itagengwa na leta n'amashyaka ya politiki y'abanyarwanda ari hanze y'igihugu, mwakoze inama mpuzamahanga i Bruxelles mu Bubiligi, mwiyo nama yageze kuki?
Iyo nama nibyo yateranye ku itariki ya 19 kugeza ku ya 20, n'ukuvuga kwa gatanu kugeza kwa gatandatu. Icyari cyatumye iterana no kubera icyo kintu cya secession clause. Abantu barizo mpunzi ziri hanze y'u Rwanda n'iyo miryango yasaga naho izihagarariye bakaba bari bafite impungenge z'icyo cyemezo. Icya mbere nuko uko icyo cyemezo cyafashwe ku buryo budafututse, ariko byari no mu gihe byatewe nuko leta y'u Rwanda yakomeje gushyiramo ingufu ijya kubwira HCR n'ibihugu bicumbikiye impunzi ko bakwiriye kuba bafata icyo cyemezo. Ibidafututse cya mbere nuko bafashe impunzi zo kuva muri 59 kugeza muri 98, bakavuga bati izi ngizi icyo cyemezo nibo kireba, bivuge yuko ugereranyije n'amategeko HCR igenderaho n'amabwiriza n'amahame remezo igenderaho mu byerekeye kugira ngo bafate icyemezo cya secession clause, bavugaga bati abo bantu izo mpunzi zahonze icyo gihe zifite umutekano.
Nibuze abatwumva mu ihangane gato ya Bwana Chondo, nuko secession clause kugira ngo tumvikane n'amasezerano areba no gushyira mu bikorwa icyemezo cyo guhagarika ubuhunzi ku Banyarwanda bahunze mbere ya 1998.
Niko bimeze, nibyo na bose nari ngerageje gusobanura, nicyo nibo bireba. Bisobanura rero ko abo bantu bakurikije amatariki bahungiyeho kubo baramutse batashye mu Rwanda ubu none ahangaha bakumva bafite umutekano. Abandi bahunze nyuma ya 1998 ntabwo kibareba muri iki gihe, bivuge yuko bo abo bantu nta mutekano bafite. Ugasanga rero harimo ibintu byo kuvuguruzanya ko umuntu impunzi itashye mu Rwanda yagira umutekano bitewe n'amatariki yahungiyeho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nuko muri ayo mahame remezo, cyane cyane amahame remezo ya HCR ya komite executive ya HCR 60 na 69 asobanura uburyo bugaragara bwo kugira ngo abantu bavuge bati mu gihugu kivuye mu ntambara nka kiriya cy'u Rwanda ibyo bagomba kuba bujuje kugira ngo abantu bavuge iyo secession clause, bavuge ko bahagaritse ubuhunzi. Icya mbere ni uko bavuga bati babanza kureba niba demokarasi ihari koko, impunzi zikareba zigasanga iyo demokarasi bavugamo ntayihari. Bakavuga bati icya kabiri nubareba ni ukureba niba hari uburenganzira bw'ikiremwa muntu bwubahirizwa, izo mpunzi akenshi igasanga ntabwo bwubahirizwa. Icya gatatu bakavuga bati tugomba kureba niba hari ubucamanza bwigenga, ibyo bintu barazirareba zigasanga ubwo bucamanza bwigenga ntabuhari. Icya kane bati turebe niba amategeko adasanzwe y'ikiboko ayo mategeko barabuze ngo bayavaneho. Impunzi zisanga ayo mategeko ntihari, cyane cyane nk'abakomeje kujya bavuga bati bavaneho iriya tegeko riri ibintu bitwaza kugira ngo baceke ikibazo abantu ryitwa ingengabitekerezo ya genocide. Ikindi navuga cya gatanu bakavuga bati noneho hari ubwisanzure abantu bafite uruvugiro umuntu ashobora kuvuga igitekerezo cye nta mpungenge afite. Bakavuga bati ibyo bintu ntabwo bimeze ariko bimeze kuko hari abantu benshi babifungiye.
Mwihangane gato Chondo, mutwihanganire gato, hari aho madame ministre yagiye kuzamura akabazo kuri bariya bantu b'impunzi bahunze 98. Ndibwira ko arangwa madame ministre.
Icyo nababwiraho nuko nibwira ko twakwirinda kurezona mu buryo nakwita mu gifaransa bwa sophisme. Ntabwo kuba bavuga ngo icyemezo kirareba impunzi zahunze kuva muri 59 kugeza muri 98 bisobanuye yuko kuri abo ngabo bafite umutekano ko banyuma ntawo bafite. Icyo bisobanuye ni uko abantu bahunze, ibyabo bantu bahunze byarangiye, bigaragara ko abantu bari muri icyo cyiciro n'abantu bagiye bahunga impamvu rusange zitari impamvu z'umuntu ku giti cye. Ibyo rero bigaragaza yuko izo mpamvu rusange bagiye bavuga zavuyeho n'icyo Roni yemeje. Abahunze nyuma 98 si ukuba ko baramutse batahutse batagira umutekano n'ikimenyimenyi, hari abatahuka, hari abo bigaragara ko impamvu bahunze bagaragaza zavuyeho. Ariko bishoboka yuko nyuma 98 hari abantu bafite impamvu zihariye bafite uburyo basobanura, hasi sere ishobora kuvuga iti abo bantu ikibazo cyabo turacyakiriga cyangwa se turacyakiriye ku giti cyabo. Ari nayo mpamvu no muri abo bari hagati ya 59 kugeza muri 98 hari ibyo bise mesure d'exemption. Izo mesure d'exemption ni zireba umuntu kugitike umwe washobora gutanga ibisobanuro byuko atahonze impamvu rusange.
Yemwe.
Ntabwo ibyo bayo babuze n'impamvu.
Munyihangane gato yabwana cunda madame ministre. Dufite hano bugana ku bw'Imana Alex nawe namutumiye kugira ngo nabagire ijambo. Bwana ku bw'Imana hari ikibazo bamufitiye madame ministre cyangwa se bwana Gervais Chondo?
Ndabaza ministre. Yewe maze imyaka 12 muri Mozambique. Abantu kugeza na nubu bakingira muri Mozambique ni benshi kuruta abaje hagati iyo myaka avuga, kuko muri Mozambique nta muntu n'umwe uhari wavuye mu Rwanda 1959 kugeza 1994. Abenshi ni abaje hejuru ya 2000 kugeza munsi abantu bavuga mu Rwanda bacyari benshi. Waba warahageze mbere ntabwo yumva ko yagira mu Rwanda ngo agire umutekano, kuko n'abantu bavayo n'ubu uyu munsi abantu baracyaza.
Madame Ministre, izo mpungenge
ndumva impungenge za Alexi nge sinabaho nta shingiro zifite, ariko icyo nagira ngo mubwire n'ejo bundi twari kubona delegation ya Mozambique. Ikigaragara ni uko abantu baza muri Mozambique ntabwo ari abava mu Rwanda uyu munsi, ahubwo n'abagenda bava rimwe na rimwe mu bihugu byegereye Mozambique. Baza kubera yuko bavuga bati wendi kwaca ryaguye reka tujye muri Mozambique dukore business zacu. Bavuga bati hari situation ishobora kuba ari favorable ahanaha, ni kimwe no kwambwira ngo harabagiye muri Afrique du Sud. Icyo ibyo aribyo byose u Rwanda n'ubutaka kandi abanyarwanda turaziranye. Abo bantu muvuga bari muri Mozambique n'ejo bundi tuzaza gukora identification. Abenshi muzasanga yuko ari abantu niba barahunze mu 1994 babanje kunyura mu bindi bihugu barazi. Simakanye yuko hari abantu bashobora kuba bari bahunze situation ya gacaca noneho bakaza ku bwinshi, kuko byaragaragaraga n'i Burundi bagiyeyo. Ariko ikigaragara ni uko ari abahunze situation ya gacaca wenda kubera ubwoba bw'abaturanyi, hari n'abahunze kubera ko bakatiwe badashaka kubahiriza ibihano byabo, hari n'abagize ubwoba bw'uko wenda biteka mu mutima w'ibyo baba bakoze bakavuga bati bitazangeraho. Hari n'abashobora kuba koko barabonaga ko bari guhohoterwa, kuko ntabwo gacaca nawe wavuga ngo yari parfait a 100%. Ariko rero ikigaragara ni uko abo ngabo utaraje kubera impamvu za gacaca yavuyeho ubu ngubu, yaje kubera yuko aturutse mu kindi gihugu yari arimo impunzi, akaba yaraje gushakisha uburyo bwiza yumva yaramuka kurushaho. Abategetsi ba Mozambique batwibwire yuko abenshi bafite n'abavuye muri Zambia, abandi n'abavuye mu bihugu bikekeje Mozambique nk'uko bava muri Malawi.
Ye, ndabashimiye madame ministre Mukantaba. Naye bwana Gervais Chondo, mwashatse kugira icyo mwongeraho?
Ye, ni ikibazo cyarebaga ku byo madame ministre yaramaze kuvuga agira ngo wenda uko nagaragaza igitekerezo cyanjye byaba birimo sophisme, ntabwo ari byo. Ikintu nashatse kuvuga nuko muri ayo mategeko hashise bigenderaho nk'uko yagerageje kubisobanura avuga ati muri 1959 abantu bahunze revolution. Ayo mategeko arabivuga neza ati hari ubwo icyo abantu bahungaga kiba cyaravuyeho ariko kigasimburwa n'ikindi gishobora kuba gitanga ubuhunzi, biranditse. Icyo kindi gishobora gituma abantu bajya gusaba ubuhunzi nicyo gituma aba bantu badataha.
Icyo mushobora kuvuga ni iki?
Icyo ngicyo ni icyo ni individu, ntabwo ari kolegitifu.
Ariko se mureka nkakomeza hari
ikintu cyo ku muntu ku giti cye, ari nayo mpamvu bashyizeho de procedure d'exemption. Ibyo ntabwo bivuze rwose turi kuvuga rumwe. Umuntu ashobora kuvuga ati njye nahunze intambara muri rusange, ariko nyuma y'intambara dore hari izindi mpamvu zindeba ku giti cyanjye. Izo rero ntabwo zireba abanyarwanda bose muri rusange.
Ye, bwana Chondo, mukomeze ingingo yanyu.
Ingingo rero yanjye ikaba yari iyi ngiyi. Iyo dufashe impunzi ziza hano hafi muri 1994 kugeza muri 1998, inyinshi ziracyafite ibikomere ku mutima z'ibyo babonye. Ziracyafite ibikomere ku mutima zikurikije abantu babo impunzi zaguye za Kibeho, zibonye ukuntu impunzi zaguye mu mashyamba ya Kongo, zibonye ndetse n'ukuntu zimwe zatashe rimwe ziva muri za Gabon bategeze bamenya irengero ryazo. Ibyo bintu iyo babibona kuri bo babikubwira, babona ko ari nk'ibintu byabaye ejo cyangwa ejo bundi. Izo mpunzi ziribuka bazikurikiranaga. Muri abo ngabo bazi bice zimwe mu mashyamba ya Kongo nibo bari ku butegetsi, ntabwo zirashira impungenge. Zirafunga ziranzitizi zose nahoze mvuga bagombye kuba bagashingiyeho. Ibyo madamu avuga nibyo, madamu ministre avuga nibyo, iyo na exemption irahari. Ariko ukurikije ukuntu bagiye biga ayo madosiye n'ukuntu niba ari ibigo bidakunda hari impunzi byakoze ibishoboka byose ukumva ku bantu bagiye kwerekana ibimenyetso bijya gusa bageze ku gihumbi ugasanga bafashemo 50. Abo bantu iyo ubabwiye batabibonye ukabwira ngo batahe ubu none ahangaha, ntabwo ari ukubambura ibyangombwa gusa, ahubwo nibyo bita rofuloma. Rofuloma no kuvuga nko kufata abantu ukabasubizaho mbese nko kungufu. Ibyo bintu ubwabyo bitandukanye n'amategeko ya HCR n'ibyo abantu bavuga bati nyamuneka nimwongere mu bisuzuma bira bintu ibikomere biracyari byesha bari abantu bafite icyo bahunga. Bakasaba rero bati ahubwo gushyira ingufu aho ngaho muri ibyo byo kwangune babacyure bashyireho sentence clause nibakomeze ibintu byo gutaha ku bushake ministre yavuze ni ikintu cyiza. Nibabwire leta ingufu muzishyire mu kuvanaho izo nzitizi zituma abantu badataha aho kugira ngo muzishyire muri ibyo bintu byo kubabwira ibindi bihugu ngo nibicyure abo bantu aho kugira ngo ahubwo babe bana barenge.
Ndabashimiye cyane bwana Chondo. Madame ministre, izi mpungenge n'ikibazo cya bwana Gervais Chondo mwabivugaho iki?
Nagira ngo bwana Chondo twumvikane ko twese turi abanyarwanda. Ibyo bikomera avuga ntabwo u Rwanda ruzahora mu bikomere. Ibyo bikomera avuga ntabwo birenze ibyo imbaga nyamwinshi y'abantu bakomeretse hano mu Rwanda. Hari abantu benshi muri 1994 biciwe imiryango, bitirwa ababyeyi, bitwa bazize uko bari bo. Ntabwo rero ugiye umunsi uri impunzi birumvikana ko ari impunzi zarababaye, ariko ntabwo wajya gufobya ngo ufate ibibazo by'impunzi twagize nanjye nicyemo ko nanjye nabaye impunzi twagize ujye kujya kubigereranya n'akababaro karenze kamere abanyarwanda bari hano mu gihugu bagize kandi bihanganiye bakaba banashobora kwakira bagenzi babo. Rwose ndagira ngo kuri iyo ngingo twe gutoneka abandi natwe tunitoneka ndetse kuko nituguma muri ibyo bintu byo kuvuga ngo narikiwe warikiwe n'abandi barikiwe, ariko icyo dusaba uyu munsi ni umunyarwanda ni ukurenga ibyo byose tukuba ku Rwanda rushyashya abana bacu bazabamo. Ntabwo muri abo bantu bari mu buhunzi twabanye nabo bamwe, ntabwo uyu munsi leta y'u Rwanda izabonera umuti uhamye umuntu washyize yoroka imbaga uyu munsi akaba ari arashigagurika adashobora gusinzira kubera impinja zimurira mu mutwe. Uwo nguwo ibibazo afite ni ibibazo ashobora kwegera muganga agasobanurirwa. Birumvikana ko mu buhunzi hari n'abandi bakomerekejwe bahuye n'ibibazo batari ukuvuga ngo ni uko bo hari ibyo bijanditsemo. Abo ngabo nabo leta y'u Rwanda nk'uko yita no ku bandi bahungabanyijwe n'ibyo babonye, hari ingamba zihagije zo gufasha uwagira ibibazo nk'ibyo. Ngi
ndabashimiye cyane madame ministre. Reka tuganire muri make, reka tuganire ku bw'Imana. Alexi aho Imaputo, nta kibazo kindi ufite?
Ikibazo mfite reka ngendere ku byo madame ministre avuze. Abivuze asa nk'ubabaye natwe
nsababaye rwose
natwe impunzi turi hanze. Ntabwo bidushimishije kuba turi hanze, twifuza kuba twa mu gihugu cyacu. N'ushatse kujya hanze akagenda nk'ugiye gutembera agenda avuga ati ndi umunyarwanda, ariko bidutangaza cyane kuba umunyarwanda ugeze hanze wifuza kuvuga uti sinyi umunyarwanda guhera n'umunsi mbaye undi wundi ukigira umunyamahanga. Abangira ngo ngewe nkubaze nkurikije ibyo umaze kutubwira byo gutoneka, byo kuba twatoneka abantu bari mu Rwanda cyangwa hari uruhande twatoneka, muvuze ku bintu by'ikibeho, muvuze ku bintu byabaye muri Kongo n'ahandi, nanjye nari ndiyo tingitingi za kisangani n'ahandi. Ese abo bose bari abanyarwanda bapfuki twakwibuka uruhande rumwe ntitwibuke n'abandi? Hari uruhande rumwe twibagirwa? Ndagira ngo rwose nsubije icyo kibazo
madame ministre muri make cyane rwose.
Ndagira ngo musubize rwose ariko sinzi niba hari itegeko wanyereka riri mu Rwanda yigeze ari kubuza kwibuka umuvandimwe wawe witabye Imana. Ibyo rwose ndagira ngo abantu babe clair be kujya birirwa bazingitiranya ibintu bya politike tuvangavanga. Njye numva niyo politike yo gukorera politike ku bantu bitabye Imana tutanagombye no gukomeza kuyigenderaho aho turi aha ngaha, kuko nibyo abantu birirwa bivangavangamo. Nta na rimwe mu Rwanda iyo tuvuze ngo twibuke kana mu bigeze bavuza kuko bigeze nta wigeze hanwa kubera ko yibutse umuntu we. Ntawe mbona ibyo rero byo kujya kuvanga mu mitwe y'impunzi ngo ibi nibi bibi nibi nibi. Nge ndumva atari byo, ahubwo nge numva umwana gumye no kurenga iyo nivo mukareba ejo hazaza ukavuga uti hano mu buhungiro turi ugize icyuba wowe uyu munsi Alexi kutsimbi kwifurije umwana wawe azasigara hehe azabiki mutegurira u Rwanda rwezo. Naho nge numva hari hari generasiyo y'abantu bari fini barangije, ariko niba hari generasiyo zabaye fini idutekereze kubanda abo tuzasiga.
Ndabashimiye. Ni ministri Mukantabana Seraphine ashinzwe ibibazo by'impunzi n'ibiza mu Rwanda. Ndabashimiye namwe bwana Alex Kubwimana ari Maputo muri Mozambique. Ndabashimiye namwe bwana Chondo Gervais tuvuganye ari Bruxelles mu Bubiligi.